Alright. I'm at Zambu.com. Super vibes.
Zinalikale. Panondim pale. Zachikondi uzikonda pale. Ena sangalala ina kuma kuma. Happy family tana kuma tuma. Zachikondi panatufuna chuma. Ukabando pewe. Zimesi mwapanga. Mabanja mwapesa. Kuma nondi oche. Sikwenzi mapanga, mabanja mapesa, koma ndio chepa, ndio chepa.
Za somedi pano akumveka lingi ena beza Johnsona nyumba sandusa lingi uyu ndi somedi wotani apilo fight mpaka utola duka uyu ndi somedi wotani kuwatuluka nemwe ataduka omwa beza somedi sikuti sayambana no omwa beza somedi sikuti sakangana no
sikwenzi mapanga mabanja mapesa koma nondi
www.amadzambiri.com